do ban Sunday. Sunday by Sunday. Get the ashi in Sunday. No go ya day in Sunday. Aguay no do ban.
Teeth are gray under light. I'm reading Nabokov tonight. You drew a knife. You killed a clock for killing time. I killed another bottle of wine. I gave up fighting. I gave a caged bird back its wings. I gave a white flag offering. And I flew a kite. I saved a sky from feeling blue. I wore the white t-shirt from you.
You better watch out, Beat Sound, because we got it going down.
Oh, yeah, we do.
mooie. Man muss aus dem Katimi. Magade, Daluezu Nomshaba. Manxusa asemkhathini siyavuma. Zindlondlo siyavuma. Siyavuma, siyavuma. Yana imvula. Yana, yana imvula. Siyenxusa nomkhubulwane, siyenxusa mveli qala. Yana imvula, yana imvula. Siyenxusa nina basemkhathini, siyenxusa nomkhubulwana. Gcwele imifula, izivuno zonke ziqhakambile. Oh. sinxusa nomkhubulwana sinxusa Thokozani makhehla phezulu esibhakabhakeni thokozani zindlondle inkulu nomkhubulwana ekhanyisani sinxusa kimi emkhathini Imifula yonke ilalele izwi lakho Siyavuma 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 Thokoza
world on a string. About the time she comes around again.